tora mu na upa NUP agavayo galiwa giga kutebendera ye NUP kwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu lero lwatandise okunoonya akalulu mu bitundu bya Kyoli ngono atandikidde ne district ya Omoro. Kyagulanyi lunaku olwa jjulu na yalumaze mu bitundu bya Lango district ya Mulatal ne Dokolera olwaliro lange wakujifundikira ne district ya Oyam olwatandika Kyoli kitundu kino ekya Kyoli mulimu ebitundu ebyenjawulo na kirimu district ye Agago Amuru Guru Kitigum Lamu Nwoya Padel ne Omoro era ebimu ku bizibu ebisoomooza Kyoli bwe bwavu obungi mu bantu naddala abavubuka abatalina mirimu enkayana ku ttaka embeera y'enguudo amalwaliro n'amasomero ebiteeyagaza kwossa okuba nti abamu abantu bakola batya nti tebannatebenkera bulungi olw'olutalo lwa Joseph Kony olwamalayo emyaka 20 mu kitundu kyabwe nirukosa nnyo naddala ebyenfuna n'embeera z'obulamu mu kitundu kino. Bw'abadde asimbula okuva eddokola eno yasuza ekiro ekikesezo olwaleero okugenda mu disitulikiti ye Oyam ne Omoro gy'agenda okunoonyeza akalulu olwaleero omumyuka we mu bukiikakkono bwa Uganda Dr. Lina Zedriga ategeeza nti omwezi guno gwa December mukulu nnyo mu nzikiriza y'obukatoliki era nti bagenda kukozesa okwongera n'omwezi guno bagenda kukozesa okwongera okutambuza enjiri ey'enkyukakyuka n'okubeera abavumu ng'abalamazi unnange ng'abalamazi ab'essuubi esobola nno okusobola okutuuka ku buli muntu yenna.
It is a month. December is a month dedicated to the Mary the Immaculate Conception. It's a very powerful dedication. And we celebrate that on the 8th. She's with us. I would like to invite each one of us to continue to know that we are pilgrims of hope and we are traveling together with our president. We are reclaiming our dignity, our voice, our power, our identity.
Embo utikizijo.